murungi bamulwanira gwe kuulungi mosana kubamu bwengulana lavu yoyo ne masa masa ngenjuba yakemisana owango mwagalwa tunulira muli okuba kituli munda tolina kumenyeka kuba wantuli nzije eddoboozi lyandikukooya kusaba wandibirasa tomanyi kyonkola buli lwotambula amasanyalaze gonkubya nebuuza nkuwa ekisinga wali muswaki wandisibye mukamwa kunsi woti wakadumbula bino byenzunga ndwire nakuvumbula abakusi abakunyantulwa ngumye kambole anti ompeire gwagadambula halihoidekebankosisa nigampolampola otankosa mizisa bulamu bubaire bwa lusampa biro nfunyeyo kyanze kamire ku matanta lavu kankuyire ebirabo kansombe lavu kankuyire ebirabo kansombe ndete abo bafala kwetugeza okubenza buki bamanyi kulyako nakubyanza jagala mbeera omwakusaba enva manya wampunza mpunza nalulungi bwakuno obuwangudde oba nkugweke wanze ntidde kimanyi bangi bakulinze yamaso bakanudde naye kuwange tekabatanda ono bwetutafunye angomyera bwebiba biro byetunalya mukene alina obuntu bwakola obwo bwantamiiza ono emboozi yeni wensuze nda tebukyanga nonkyawa kuba olisanga bagisimye nga nzaye bulamu bwange babukendeza kati mbubalira ku ngalo omukwano gwesubi lavu kankuyire ebirabo kansombe lavu kankuyire ebirabo kansombe ndete wafuka muliro gwakireno wansi w'omutima gwange batule njasanga nzikidde kisumuluze kigula emirembe gyange simanye obampulira mbadde ntiwulu mulungi nakuba dobozi lyeru limala buli wendiwulira obulamu bunyuma ono bwetutafunye angomyera bwebiba biro byetunalya mukene alina obuntu bwakola obwo bwantamiiza ono emboozi yeni wensuza endala simanyi oba ompulira mbadde kiwulu mulungi n'okuba doboozi lyeru limala buli wendiwulira obulamu bunyuma.